Matza Records.
Yeah. Bomb Bronx. Mwenge.
Alright.
Cheki mina wabatiza kwa rap, wanite Pastor Wenge. Na wamulikia marapa, nansha washa mwenge. Wachawi wachawi vile mivyao nimesha vipaka usembe. Na wakirudia kuloga nikikamata na kata kende. Nilichagundua marapa kipaji changu cha wapa homa. Na hamni wezi weke ni wazi acheni kukata kona. Naweza kubashiri mawazo yenu design ya kaka kona. Na roundi hii si wachi mpaka mnita rapa noma. Mi uwaga tunawachora mnaveropoka kwa interviews. Na makiki mengi Instagram just to get the views. Cheki raba kaninunulia baby, men empty shoes. I know your real life, so punda tunta break the news. Skiza katikati ya ubongo, I got the rhyme book. Niweke kwa top 10 na wakalisha all the 9 dudes. I was in a time to crack crack, but now it's time to shoot. Kama ukisikia boom 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 boom, so you wanna run the boom.
Malaze, wako hoi, wako hoi. Wajin wapoteze, awanitoi. Apa wanitoi, hakuna unayeniweza.
Na wachungulia kwa chabo, mnavyojitia mikazo. Wakati nikiwaitaga daily mnazikimbia kolabo. Nitawakazia na bado, siwezi hofia vinyago. Na choko choko zikizidi, wote nitawashushia kisago. So bila kupepesa macho, man, I got to drop the head. Pima wengi zone versus, always on a bit. Mikiwa lani native, I'm coming from the street. Ukiniletea uch***, man, you got to sit on my team. Alisha semaga kali, wanajua ni mazishi. Na hawataki kukubali wanga, wanakuwa ni wabishi. Misijaibuka kwa zali, na ujua hu muziki. Nye marapa siyo wakali, mnazingua mashabiki. So when I stand up, you have to put your ass down. Cause I'ma take your empty brains back to classes now. Hakuna gamna chokijua, you're all a bunch of clowns. Can't rap, can't sing, you better shut the f***ing mouth.